It's a girl, Tabo Massa.
Lioness, Yamili Ndumba, let your prayer.
I go by the name Massey. I'm sure it's not the first time. Kuni utwa fresh in the first hour. Feeling in me first hour. Flow sharp. Yaku puma puma mama sect out. Yaku puma puma quite tail as a sister.
Yamili Ndumba, I'm a lioness. Going in inge akutaba kwa malawness. Allow me as to bring bars. Yeki Iron Age. Then I'll let you be Luna Malawness. Where?
Lukatas wekiano wakuchunkel.
Icon.
Anisina pene kwandu na ikutela. Mwamu kwa kwa swagi ya itukela. What can you tell her? Kimutu ya itukela.
From milili kuyoli kwa skuna. Nishimba attention, sichawa kwa skuna. Kusibunka my life, konji askunga. Si hita fanech kutalima for skuma.
Na anifangiva anali nombolo. Mane long inge luli mira longolo. Work like a bongolo, then fly like a nongolo. Luka lile rap mwana koyabe na ndombolo.
Kuhula ma game ki maturity.
Ghana.
Lili molino sali na surety. Ya ki mabasa lima pub. Reach me au nani problem not if a public.
Zeo ki zeo I'm vain no mas. Womu ziba mina kuliba ziba they no us. Azama yangi ni ya sina venue masi. Mulao waka ni future li venue maswe.
I make money, start and sakupa. Fasa kulitata kunika kansa kucha. Clash of the titans, ukasha lutata. Mwikash mamu kota ni uwata luku kasha eze kwate.
Uta hakuna ni kamba kama rasmas.
Yokule lako
kuti uto muweza harassmas. Mwasiliza ni tu kwa chaya last month. Auskaya lako njilia famu kwa kwa masmart.
Satani nilikuwa za hai. Wabata munzi owa salikuwa wayai. Nita ukuna kuzo mayawe. Nitata kuniswala ngeli kuzo mahai.
Kwa ikale neva komelwa magelo.
Nelikale fale we were not around.
Fake luto punya inge belo.
Fabili ya mablesa ni natarau.
Uvatabule na uskabeleka.
Sem ni kuvata pasela uskabaleka.
Heba umandu ya glass uskabanepa.
Tutoki kulihaiva ukoni uskabaheta.